Radio Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kala keɗiɗo studio tamani oɗo saaji, sakiki maɗo Ousmane Dicko haalanton kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴewde men zone de la presse labba makko gagni Kanté wonani en to ɓoggui jande to. Dabareji ɗer ɗum yoppugol kaɓorgal selde golle muɗum e nattude yimɓe fuɗɗam ɓoyata. Golleji muɗum arani fuɗɗam ñande sappo e joyyi lewru mai gawto. Guɓal sema e plateforme mbettike ko martani ɗum kumpa ko e wi sema no fuɗɗugol golle DDR faabatono wartide deƴere e huncude tiiɗallaji kewɗi. Plateforme wi ana huɓini hono yoppude kaɓorɗe se warta no kala wordi. Ujinaji kewɗi sukaɓe janngoɓe dow maaji beete hannde Bamako ɗo dartude jannde fuɗɗita. Ɓe mbajimbini murtude golle janginoɓe sela ndennoɓe gonginndi ɗum pati jannde hitande hikande laato mursee. Hono domaɓe fongoji geeci libidu cakkitike alarbare nde ko ɓadato temede joyon neɗɗo jahoodu njoola malinkoɓe ane maɓɓe. Ɓe noon yo leylaano gonno ɓe italiɓe pewtino. Yo ɗi goni sembe kabaruji ɗimen jogani on bisimilla maɗon e dow studio tabani. Dabare DDR ɗum yoppugol kaɓorgal selde golle muɗum e nattude yimɓe fuɗɗam ɓoyata. Nenno golleji muɗum arani puɗɗam gawa ñande sappo e joyyi lewru mai ndu nenno ɗi tumbutuɗi kañum eɗi kiɗal ɗi fuu jokkitoto hen. Yo Zabi Ould Sidi Mohamed hoorejo fedde DDR andini oɗo kabaru keñe e wi makko guɓe ɗe fuu ɓami aadi hono joƴinde yuɓɓe inɗe haɓotoɓe muɗum keɗɗena Oumar Waygal.
Golleji arandeji ɗi garano fuɗɗude yimɓele temeɗe jeeyo garta tawede ley hen e yimɓele mokko gobɓe to gawotoɓe. Kanko Zabi Sidi Ouldou Mohamed o kanko hokki ɗiɗo kabaruji laamiɗo golleji DDR ley leydi ndi. O holliti wiri so ɓami fa golleji ɗi puɗɗi to gawoto ɓamde balɗe joyi fa yettoyo yontere ɗum waran fuɗɗitinde kasen ley nokkuule goɗɗe ɗe. Wattu joni o holliti wiide yimɓele maɓɓe heƴaɓe kañum e ministrement jeehi ƴewtoyade nokkuule ɗe no goori kowoni fana muɗum fa golleji ƴeeyal hono kani fuɗɗitirede ley laamu kidal o. O holliti wiide dow guɓe nodditirtoɗe asa waɗɗe joppiti kan goto to gonno e muɗum ley kidal. Ley on ɗon nokku ko yiyata haɓotoɓe temeɗe joyon kani tawede ley hen. Sema holliti wiide bureau DDR goɗɗo ana wawi uttede to kidal to. Ɗum e tawede fuu kanko laamiɗo fedde DDR nde noddirteɗo Zabi Sidi Ouldou Mohamed o holliti wiide golleji ɗi tanni koyɗe kaw jaɓa e halde wiide ɗum saggi. Ɗiɗo golleji DDR ana no kaldeɗe kawral ngal han teɓirede ley leydi meɗen ndi haɓotoɓe hewɓe kañen kani wattede ley ɗiɗo golleji fa ƴeeyal hono ɓe kani nattirde e yimɓele.
E wi sema DDR yo heeƴo horsugo yo wajibiyo du ley dabare deƴere nde. Nenno ƴengigol muɗum faabatono wartide deƴere e huncude tiiɗalaji kewɗi. Yo ngoɗo hakkilo woni ngo ilade ag Mouhamoudou keƴaɗo haala sema andini keɗɗeno Oumar Waygalou.
Min
mbiyan miɗen tawda ley ngoɗo heeƴo so ni ɗiɗo golleji mbayiltaki saabi de DDR latto sababu so golleji bonɗi gonduɗi e wadde ley leydi ndi ñalawma hannde o ɗum ɗala. Wakkati joni o daña tiiɗalaji mata li hen min ƴeewal hon ɗi kani heɓinirede jogala. DDR yo golleji mawɗi no kaldal e kawral ngal hani tabirede ley jiilam. Mimi wiyan ko mobilaji makko ɗin gujjete wakkati furko ɗum jaati hani yawnude golleji DDR ɗi saabi de so jamare nde fuddakama nokku gottetama kaɓorɗe muɗum ɗum latoto sababu so hono ɗiɗon guykaji ɗala ley nokku o. Joni ƴeeyal hon ɗiɗo golleji kani tabirede yalla guykaji ɗi ana ɗala. DDR ɗum wawi sakkade ɗiɗon guykaji.
Plateforme no ana welti hono fuɗɗitingol heeƴo arana golle DDR ngo. Ndenno e wi faade ag Almouhamoud secrétaire général gacca plateforme ana huɓindi yoppude kaɓorɗe se warta e no yimɓe gorri fuu. Keɗɗana Mumini Sendivou fa ɓeydoroɗen faam.
Miɗo wawi huyande joƴingol dabareji yalla golleji DDR ana fuɗɗa gilla lewru juillet hitano 2015. Golleji ɗi ana hani fuɗɗeɗe lebbi ɗiɗi caggal siñugol kalkur kawral ngal. So duuɓi ɗiɗi caggal mum dabareji heɓama yalla iɗum fuɗɗe ɗum welimi. Kami kollita metti ame do taɗugol golleji ɗi. Kala homo fuu ana hani waɗude bawɗe mu yalla golleji ɗi ana gaɗe no ɗi haniri. Gonga kay plateforme ana lalni e joƴingol kaɓorɗe kañi fuɗɗitinde gundam lobbam. Gonga homo fuu ana lalni bangal joƴingol kaɓorɗe e daakede.
Kala ko jiɗɗon famitade aɗa mbawi fo waɗade fo DBM amen Facebook na Twitter. So ɗo jiɗi hollitinde hakkillaji muɗum du nodde numéro ji capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Fade dabare nattigol haɓotoɓe hiɓɓe ɓe foccade. Nenno ministre hoore condi ɗo udditi hono beete hannde gollirde hono pamral leydi meden fewde e denago e wi ministre o no de gollirde faabato no yawnude dabare de dernde de faabato du hono hedande kabaru denago jogala banga laamu leydi meden nende kanko cenan kulibali ministre hore chondi leydi meden wonko haade Ousmane Niadi Boudi keddana Mamadou Sama Seku
c'est important pour nous d'abord de lancer
tafon ana honno mi fudda gollirji de hande e kanya dunno e darure e halanana enbe sabe hakkilo jamare de so halan denago halama tan yo kabaru polisabe ma gendarme en tawane yo kabaru mo fufu min dawran dental goleji di njawinte e ko burata fufun tan hore yo kabaru de do waltere wadde fabaado habotobe hibbe nata tan der larme mali ma dum beedade halnana embe imade de do waltere yo salla kabaru de nagu kala gedde na lato sagulam o wakat jun o hani burde fufun tan de hore yo habugul de terrorist yakku turudo mo fufu e mede fay wattu mo terrorist yakku o wala tawen de nagu yibele ana huntane hore tawdun dejjere na wodi den no so jamara de fufu na hinni haaju mudun no haniri ma dum habugul kala ko hadata dejjere na wata
de janginobe do gondi e murtore gollande anda kat selandene jango mudum majige bete hande dartudo jande fuddita be denno be baji binindu jande fuddita be gongini du pati hono jande hitande hikande lato murse be majike jiudo non nokku munma independance yaade gollede ministre 1 do premier ministre lendi jabbibe ne kanko premier ministre o hokki tajaral wadde ko o wawi fu yalla kawral ana wada fa murte golle janginobe be sala nenno kanko abdul salam togola secrétaire général am wonko halde mamad baba kunta keddena fatmata bari
tout à l'heure nous venons d'apporter le message du
ceci joni min kolliti kabar sukab école kolliti e primature do kabar o ana holli tawide sukabe be mbi ibe jidi jangude min domi sanne lewru wotur e balde jeegom ko min jangali min domani kaldal fa kawral wada min domani kaldo be be kalda e pamondira noyende murtere selirta ka min ji kaldal gadada o fu wala ko hokki denno minen dumindi min jabanta dum premier ministre o kay wi min nana nete e joni o wadi noddango fewde ministre ji keddidi di fa kaldal gongal wade kasin o hokki min dane makko e o wi kaldal gal gasay be kewtine kabaru suka be ekol be e hore be lamu en e hala nana en lamu o e janginobe be fa be ngada imma daraji e be milo jande suka be bi be nodde min law fa be kokka min jabi mi den damini yudum gasa
nous sommes optimistes pour ça inshallah
hono fedde nodde tende trop c'est trop ndartidi hono dadndiral ande cakte hitande sarti mudum hibintine yaade yeso nanno borto wattu chartado e winde walde du halanane en on janginirde laamu de jangale hono no honoroje mudun gollanobe ko e mudbe jangi ko yo fa sukabe be fu porra hono belko akunde fedde ndarti ana bado temede njoyon neddo malinkobe ane mabbe wonnobe leelana ka haybobe hono fongoji leedi libi cakkiti nyande alarbaande fewndogo gallurde sabrata hedi hirnaange mudun wattu ndebe enduno yaade Italy ne yude temede ido ujinaji nyoyon neddo yaada fa ujinaji jetto njola en jeabe leede Afrique hewbe mabbe du fu leede sahar de jota nanna wombe le ciudi kasu ko badato nogay leede libindi keddana momdi sendebu fa beedo do fam
ONG goto lolirdo si watch hendi hadude golleji kaybobe fongoji geeti libi yala ana suuta dawobe be koliti wiide libi ana hulbini joni ana foti jonte kewdi joni halaji bondi ana hale do ONG ngaji gollobe e geeci mayoji kolitama wiide be gollida e lumbobe dawobe temen nayo e chapan de jenayo e tato ana gonno lilana dan jam fudi natude limu yorawbe nogayon e suka goto kanyi dawobe yube Tunisie Syrie Egypte Sudan Pakistan, Chad, Lady Mali e Nigeria ngonno lilanaka. Bedo yimbele njita bena bama Tripoli do Croissant Rouge Libi kanyi bale pabotobe bingu adamaku anamballabe. Yimbele ujunaji teme jetto fawarde milion goto ana wakati joni Libi. Kewbe emabbe Sahal Afrika iwi. Bebe njidi yade Europa ilanaji pamari. Bamitidi sabrata. Rawani dawabe ujunaji teme doro echapande jetto e go'o ngari Europe e fongoji geeci Italy chapande jenayo e mabbe do temedere fu Libi iwri
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe
studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famta no comité les conseils régional kabatoode e nyaw sida wadi batmuudu naybo lebi tati fu o kenya to kulikoroto e wi comité o non ana buri ujinaay taton e temedi don neddo rewbe temedi don ana mabbe fawarde e sukabe temedi jeena o ben fu be dokkama hono lekki nyaw sida le hitan 2016 de do gollidi cella region o darani latagon o do batu on jengaji ikraf sahel eko fawarde Oxfam fu njehi Kenya menamba fa yewto hono projet ngaji dibe ndokki jawdi bangal hono sardingeji lewro lopege tebere kanyu e nawe gonde nokku kifoso fawarde menamba kanyi e kumbiya nendo dido projet ngaji anapa bo hono jirwere pale kandinade dido projet ngaji biro lojabe ansongo du wadi batumum bete hande baten batu o yo jingande no be kaborde masen bin faawarde bomboji bonde de yalla faawarde kambe du yimbe loja be yalla be keba wallede yo handicap international darani al musaddamun talatar jabbinde no hono fernyango kam musami e do sukabe katele nayon non du winobe du soro lekki dido be ka keddike hen dido wobbe be no barmi seeda millimetre ji noga enay to bile wurongo nyande de ka to kasara watanonde do do kadde de dido kabaruji kedde hedal faande yotere men yeso yen tawde jangoo